Legend
Complete Jams.com.
Hey, how do you feel when you are back? Jay Alana Fletcher Minor, Eva Bampa Moody LIT.
Please rip up on the beat.
Please rip up on the beat.
But he likes kind of stuff that I can't see. Hello, hello, who's a kind of booty? Do let you shut the footy. Weke shapo pokonya puti. Ala penye chila na waima washana po. Ulalenga payo kwima no kushana po. Soma mikonganya po sukanya po. Walange waini ti pokonya puti. 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 Pokonya.
Tuna ke. Fakabani wata problem. Ela kawomi.
Hey.
Banani. Aba kasa kwa ko. Komanda mista kukamba. Pokonya puti kwa tiwewa na mapepa. Tigiri. Body yobe ya penya na stamina epo shidi. Madona kumine baka bumba za posidi ne pose of course. Nino overdose. Faya kabilwa bote mipantila maboss. Never master os. Tolimu indoors. Ali wopi na nchikata kupukungu mama. Come cross two steps kuruma. Bala mike yon demo na reserve chama. Pose demu na mchile punya punya. Jibere na moku ya bondi. Wilebo kupanga koku nukri party. Komanda muse nish topanga na party. Company wilebo kusenda kinji. Tam tam tumina na timu yachi. Flizidi febu kida kote motachi. Babini mbapitipi pushane body.
But he likes kind is that tarakiti. Hello kelo usaka na puti. Tulechesha tenkana na futi. Weke shapo pokonya puti. Alo penye chila na waima washana po. Ulalenga payo kwima no kushana po. Soma mikonganya po sukanya po. Walange waini ti pokonya puti. Mbele kamepo. Songa ula fipukunya fipukunyepo. Bonji no more ufifunyepo. Uya ukurepa meno nga mfunyapo. Na mwona chakupewa wana masha. Mwona baya imyo lufumo atesha. Yopoko buli mbola lepesha. Taupitila fewa gai kukulolesha. Soti eshe kiwa seti pukunya. Come on you bend down denya. Takwabo wapala iwe shichonga po. Unkola kwa tini dogo shipo. Weke shapo wawana dansi ya psana koko. Kanya po tuka dansi wakopeko. Wawane chimwe loko kufwala. Kanga wa amizona watufwala. Wati ilati kaini stakta na kiti. Hello kelo usaka na puti. Tulechesha tenkana na futi. Weke shapo po kunya puti. Alo penye chila na waima washana po. Ulalenga payo kwima no kushana po. Soma mikonganya po sukanya po. Walange waini ti kunya puti.
Action, gachilenda kwa tina wache bat action. Chawa na seduction, ama John Gaction. Gakulu ule itumtumba msu action. Kai kutulukusha kuma kelo fialo na kapito. Iyo big boot tetulale pambepo. Nishinti pwisa nengungulume. As a big buyer club uteti nkuluwe. Bikunya boot, ulipa duty. Umunyewe towe, muliwe wuch. I'm tempted kungu wafyo nyembele. Kepali kombeti teni wanso sembele. Popo kwambila kuwushisi mpaka kumala. Walenga ndia ufefya kukumala. Naleka loku posta mano kuwalwa. Ndia kungu kulea puti njembele kuwa wa rubboy.
Wati ilati kaini stata na kiti. Hello kelo usaka na puti. Tulechesha tenkana na futi. Mweke shapo pokonya puti. Alo penye chila na waima washana po. Ulalenga payo kwima no kushana po. Soma mikonganya po sukanya po. Walange waini ti pokonya puti. Pokonya.
Hey. Chapo washana.
Breezy rip up on the beat. Breezy rip up on the beat.
Hela kazi mining. Ha, mani kazana. Ha, westi kopala.
Angel Entertainment.
Chale mane.
Legend Music.
Keke kopala chikinika. Ghosta zami. Lasha socha.
Breezy rip up on the beat. Ha,
kaza chi. James Bala. Kufo nikaz. Ha, youth commander. French minor. Ha, Jay ala young boss. Jela Pony Empire. Bin Bin Chingola. Kraski Empire. Young Chance Kissy.
CompleJams.com.
Team VA.